From the motherland, Kenya, to the streets, this is DJ X-Bass 254. In the mix.
Nionje tena, hizi ni dawa za kulei. Wakuzia mepata master. Nobody put it down like you, yeah, yeah. Yes, kubango kitanda. The way you put it down, I think I'm addicted. Sasa najeza defense. Every word is my witness. Nire shindo kukuachilia. I think I'm addicted. Sasa najeza defense. Every word is my witness. Imagine I could go out and leave. Oh, my name is overdose. Oh, my, how many jars of Benzi? Oh, my name is overdose. Oh, my, how many jars of Benzi?
Baby, this is your shit, shit. If you agree, mama, lato. Party two, like the palm one. I go be to change your catwalk and change your life joy. Every day not to enjoy. Open and do like a laptop.
DJ X Base 254. In the mix.
To bum. I know go lie your body base. Money like it on your toy. Anytime you wanna make a come through, I go tell my guys, tell my note they come soon. Back on me see, make my eye too. Many girl get, but now you I want to. Baby, this is your yashi na shit up. If you agree, mama, lock on. Party 2, at the party 1. Party 2, at the bar 1. I go be to change your catwalk and change your life, John. Every day, not to enjoy. Open and close like a laptop.
DJ X Base 254.
Oh baby, girl, stand up and wind your waist. With your big tummy, wind your waist, yo, yeah. Usha sezi keti chini. Ama ni ma. Ama ni vilo mevalia mini. Baby, take it down, spin it. Sorry, can do it like you, na na. I said down, spin it. Sorry, can do it like you, na na. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah.
Yeah, follow me, G-Beba, na don't attack invest. Nakaona taka investor. Vilo napendeza, chupa kavidia deska. Miniskati ya leather, kibenje buchi texture. Sifa kwa ebeneza, javile unatutesa. Na vlo posholo mam, na unani follow hand. Sudikai, nyingi nga idhi nade, akoro hand. Anamanyo pesa, jabondo, gilwango molo gang. Ayech malich, mkono ni kaza bolo yang. Kwa la kumbia, niki na ambalulu. Neza mchonge ya miti, kashaka zulu. Na vle na onge ya fiti, na kana ote ya kwiki. Apo pingojia, misi na kuanganduru. So wind your waist to sipi me. Nina moto na wendo wafa wizi me. Kama wewe badusha mwona mwingine. Usipi me, iko ninge.
Now hear this.
Now hear this.
Stand up and wind your waist. With your big mommy, wind your waist. Stand up and wind your waist. With your big mommy, wind your waist.
Rico Beats, Mr. 808.
Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile we ukuo meni bamba. Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile we ukuo meni bamba. Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile we ukuo
meni bamba. Take your time. Take your time.
Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile we ukuo meni bamba.
Femi wampia kongu we ni mso. Kwanza vulo lituo shakwile kwa seligiso,
Na kupenda manze we ukuo mhambo.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Stories are icon, kwanza we kambali. Femi wan, mukwa nimekuja mani.
Okonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona.
Femi wan, we uni kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Ukoko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Ukoko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla. Iko haga yako iko naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Mimi nataka kukulamba mpaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Napenda machali wako na swaga.
Okay.
Nikicheki fashion yako hapana.
Femi man au machali loko loko. Ni loko tu lakini hawana kaketu.
Nataka kurombo sahadi chini.
Nataka kuyokota uko chini.
Napenda kupakwa nikiwa juu.
Siteti napenda iyo view.
Fungua bonnet.
Okay.
Toa screw. Mbona unanidai na usiniambie uongo.
Na kudai tu umetoka ghetto na wewe ni mazi hako. Manzi matongo.
Kokoko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manzi Femi wa nikikupata nitakupenda kavile na pesa jambla.
Kokoko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Every night to us is perfect night.
Oh, we can turn tonight to the cut tonight. And if we feel so blessed, we can catch a flight. Or we can chill in bed, we don't bring a fight. You see, you like how my body rotate. Got a park when I feel cool, relocate. Now you see many shikia kamote. Now you see many shikia kamote. Baby, too many murder. Hata other guys don't matter. Baby, boom, any murder. Hata other guys don't matter. Hey! Sugar, sugar. Oh, I need some sugar. Sugar, sugar. Come and give me sugar, baby.
Sissy Maria. And I wanna do anything just to Maria. Yeah, yeah. She call me romantic. Because I'm just Mr. Fantastic. Yeah, yeah. Biggity bounce, biggity bounce. All the girls come around. They wanna wind up with standards to Vivian. Biggity bounce. All the girls come around. They wanna shake that booty dance to all more. I give you some more. I give you some more. I give you some more.
No lo digo solo por admiración. Sé cómo se siente comiendo ese bombón.
Baby, tú eres amazing. Ese cuerpo ya me tiene faded. Baby, the Dale pita palo, 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 dale pita palo, dale, dale, dale.
Ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Drunk priest, nasikia unaitwa baha. Juu sinwa zingu, watu sikia tunagabaha. Juu kani jingu, zimeshika marakatha. Labda neche mchuma, nikaseti kwanza wata. Labda neche pupa, nikachome kwanza shata. Labda neche chingri, neche tupe kwanza rata. Ama nikateke wale sizwa ibata.
Kuna matame ya tamani chana.
Aee, kuchana.
Temptations kiu ya dianga.
Aee, ya dianga.
Injini yangu inapingwa sana. Wakini cheki na hodi wa Muranga.
Masere taniwa, izi kielere taniwa. Dambi zangu taniwa, akiwe taniwa.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona.
Eloi, Eloi, mashada fangi gani. Kamande wakio itopa gospel hewani. Mtoto wa mama before tuanze ni naswali. Kwa kesi ya binguni noza nitetea kweli. Mgenge ni mgenge for real. Na njege ni njege for real. Kwa shy box light mina juu na ni feel. Sijai toa tail na mikuli wana guilt.
Odi woko ni mapitio. Majaribio, oh, umetoka mbali tega sikio, oh, na leo tuko studio.
Mashere, taniwa, izi kielere, taniwa. Dambi zangu, taniwa, akiwe, taniwa.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Mbetai holy water nikashika ja. Warasta wote kweli wameumbo na saja. Holy communion wezi letanga na jag. Wangu sema ati lado meni dump. Da, da, labda uko dan. Ba, ba, labda niko ba. Niku dhokia juu, labda niko bank. Ilumi sema ati labda isasha bank. Gun, gun, uskini na gun. Juleo mtuwa anauliza kama ata ban. Bang, bang, washa washa bang. Bang, tang, washa washa bang.
Masere, taniwa.
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha meomo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha meomo.
Kristo, Kristo, lejo Maria. Shika, picho, teni Maria. Assalamu alaikum, ni petu waria. Kwani walibora, ni keno mariwe. Ati kicho, picho, niko na kizia. Kisho, kisho, na kujazilia. Mwaga, maji, ya kunyinizia. Niko shata, mangi, ya kupaliliwa. Ati, oi, chorea, oi. Kani magowe, riso, ni romtaka. Ati romtaka. Kani kadone, ni romtaka. Ati romtaka, kani kaponye ni romtaka. Ati romtaka, kila mtu tuende match. Ati match, kila mtu tuende match. Ati match, ati a tease alert. Alert, ati a tease alert.
zungushie one don zungushie wa 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 takanya na one don takanya raka takanya na one don takanya raka takanya na one don takanya raka takanya na one don takanya raka
chibobo wangu mhodari wangu chibobo wangu mhodari wangu siwezi kukatana kupenda na bado naamini siwezi kukutenda kila day bana mi bado nakuwaza umefitro yangu bado inakuwaza kukutext banda ndo ilikuwa ni mablanda kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda ulinipenda mi hata kuliko jana hata ulize mi siwezi kukukana ulinipenda vile toki manga chapo dondo wakati sina doni kibishana na kamongo toni ukipita na maboy wana dance nazidi kuwa landa ndo iweze kuwa pain siwezi kukupima we siyo mama pima itabidi nikubebe tu kabegani siwezi kukupima we siyo mama pima itabidi nikubebe tu kabegani
shukuru kushukara kashukuru kukungu mbendila koli meniko mikakudu menishika nina sama tumasudu karibia chapdono nipige mamundu zungushie wendon zungushie wa zungushie wendon zungushie wa zungushie wendon zungushie wa zungushie wendon zungushie wa takanya na wendon takanya raka takanya na wendon takanya raka takanya na wendon takanya raka takanya na wendon takanya raka
I want your boy with the ghetto loving. It's my dear that you say you be wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy toto nika holy. Nika doli doli toto nika doli. Nime cheesy with your love sijiwezi. Niko stenji kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tuki cheesy. Kuku fota fota tuku kama mbuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye kapwa wa wanarara.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu. Penzi lako limeniko mikukutu. Nimenishika nina sama tumasutu. Karibia chapdono nipike mawani. Zungushie wendon zungushie wa zungushie wendon zungushie wa zungushie wendon zungushie wa zungushie wendon zungushie wa.
I know you wanna test this thing, yo. No girl come close to the thing, yo. I know you wanna test this thing, yo. No girl compare to the thing, yo. Nobody come play with the thing, yo. Like you do.
Sense similar. The way you looking is so familiar. Say bang bang, me would like to know ya. And I wouldn't mind if I get your number. Just say if I a dancer. You breaking every man back for the dance floor. Boy, you boy.
Cause I'm a fire dancer. Number one from the boss to Uganda. The boy you boy.
Boy, you be fire dancer. You breaking every man back for the dance floor. Boy, you boy.
Cause I'm a fire dancer. Number one from the boss to Uganda. The boy you boy.
Sweet like a vitamin C. Broco, broco, give me energy to sing. Step on your toe. Make sure say you're the one you got to know. Say your backside is a bullet full of thunder. Pretty baby, give it to me well. The way you win, if you make a brother mentor. You got me sing it again. You hear me laugh, me sense similar. The way you looking is so familiar. Say bang bang, me will like to know ya. And I wouldn't mind if I get your number. Cause if you fire dancer, you breaking every man back for the dance floor. Woody wood.
Cause I'm a fire dancer. Number one from the ghost to Uganda. You woody wood.
Woody wood. Fire dancer. You breaking every man back for the dance floor. Woody wood.
Cause I'm a fire dancer. Number one from the ghost to Uganda. You woody wood.
Call me Batman killer. You know me semi sweet like sugar. Anytime you want, time to give ya. Wine to the tune like a Bible sinner. Oh, oh, oh. The boy the place call 911. Same as oh, oh, oh. It's emergency and turn all day.
Watch me bounce to the ting, yo. I know you wanna test this thing, yo. No girl compare to the ting, yo. Nobody can play with the ting, yo. Like you do.
Sense similar. The way you looking is so familiar. Say bang bang, me would like to know ya. And I wouldn't mind if I get ya. number. So if you fire dancer, you breaking every man back to the dance floor. Where you go?
Cause I'm a fire dancer. Number one from the coast to the one. Where you go? Cause I'm a fire dancer. Number one from the coast to the one.
Nice tu kama kawa, tuna ban kama taya. Hey, leo nkuji nice na my yanks. Stream ziki rice na my dream. Kitisha upe wewe, nikuji nice tu na manzala we. Yeah, dunda, your body find out dunda. Na mzinga zimerunda, 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 zimerunda. Yeah, dunda, Mr. DJ finya replay.
Dunda,
usi finye pons finya play.
Fanya kishas na ngeo suni kinyaru. Mbona mna nigudhura kwa ndoto. Misha kido kijana wa majoto. Sitambui mi utaka adipoko. Wakiroria ni namboki toka potpo. Chapanisha duri ushinda kama loto. Manyoto manyodo juu mboko mboko. Na mugedi ya pewe ngafia pate joto. Ajifanye wa mudheru ni mkule soko. Nikumwaka chapcha kwa ubaza masonko.
Harukido waka Mwaki kuna kitu inabaki. No madam wamevalia makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Kujanki msondo zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha yo staki yo kota. Katanisha yo staki yo mwasta. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha yo staki yo kota.
Somebody loves.